kawrube odo batuka holiti wina ana andi ko woni darde mudum em le habo fewre waytagol wakati o dun sabi so hayabe urbe leedi Burkina Faso Guinea Conakry leedi amen di ana mil jom ka wajibi kina jeunesse o wata hen koyde mudum be mbayta dum maaji mabbe
dun samon kan Guinea
mi wonbe leedi Guinea ko yata ton ngaji o nyaaji temnere nyamarde David an han fiere honene di nyamarde e manangaaji kiddi weltirte noddude cugabe jokolbe jaabe leede balebe lefol hirna hannen jantado di kulleji ana nato sabe dabiri fie honene weltago watti kuteji mudum habirse cugabe jol ana jogi darorga mangal sanne ku naari bangal famutune jamaade do di kuteji
c'est la sensibilisation
habo fewre waytagol wakati o kayo golle homo fu buri futo yimbe la jogi be bawde le wi kanko Boubacar Diallo dunke andano kabaruji bidi le hawalu leede amendi hayabe hirnaange Afrique le faba mu ya kana kobe mudum an hani latade arande darontobe habo fewre waytagol wakati o
wati balema abe sorofe chama fena
kulleji kewdi wongo sabin bin hannen weltago watti misal modon tacc ko ledde den sanne mobulaji kidi duwande leede Europe wara ciotte leede balabe do en hani fide dabireji tuten ledde labentinen nukkuje meden de lamu on do an hani tinnade hedo hadjeji hollitade to sugabe jogol ben ko natto sabe hunjide di torraji
pour que ka seka jionu de men ngola
kanko marte loi dungi goddo andan do kabaruji bilide hawalu le leedi Guinea holiti wida rawbe do darde mudum ana momni le hem sanne dum sabi so mo narda goto goto mabbe fu wada ko wawi yalla ana uita kulleji mawdi yettinde torda hawalu hono manaji kan ko nande mudum
vu le
sa yewi golleji rewbe batta nyol ma fu torraji satti ana wa hebede le mudum do sami bin hanne so mi tewtara rewbe bo futtino fi adabireji kan endu watta ko dum kabaruji habde welta ko watti buita manaji mabbe defirte didi rewbe hannen fosso yeyi sagoro ana somo be hana wattude someden kasin li manaji baleji nanal mudum sa du fan nato sabe sobunden nukuden wadda kuteji kewdi ndu kabaruji hawaluji be hana wattude hajjile du honene be sumirta leddedi be anta da hajje charbon ko hani defirede
production du charbon de bois
fabaade imadraji hono subugol tuundi toni manaji di wattude koyde mudum ele margal leedi mudum yo yoga e wajuji de kanko docteur Ibrahima Diallo o haltani hayabe urbe leede hirnange Afrique kanko do yo dunke andando kabaruji bilide hawalu le leedi Guinea
je propose à la jeunesse
mine teutra sugabe jogalbe jaa leede balebe lefol hirnange tinno fiya dabireji yalla welta ko watti kuteji mudum an habe do leede meden de sugabe jogalbe tan wonko wa fiide o dabire hannen sabe kambe ngo jogi semme wadde gulleji wa yiriwunde leede meden de kulleji kewde hannen kiddi ana wa weltede kulleji yogaji ga un fu yo golleji di sugabe han wan
sans la ça repose sur la jeunesse
de timmode bato o kulleji kewdi di kawral hebaado mudum ka tabbam dum waram yiccinede kana koobe de do leede tati yella ana nawtoro dum fa buita kutteje waytagol wakati o